katikati.
Mwezenu natamba, ah, natambia mapenzi. Najiona mwamba, ah, mwamba wa mapenzi. Sini meishika namba, ah, namba ya mapenzi. Muda wa moyo kuringa, ah, kuringia mapenzi. Lahasha simvimbi mtu, penzi lipo hapa. Raha ya penzi la huku, halina mashaka. Visomo na mchinje kuku, na kutapatapa. Penzi tushachezea tufu, mambo ni swadata. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh baby, pumzika love, habibi. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh, 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 pumzika love, habibi, yeah. Namba moja, ameshikilia namba. Namba moja, yeno yangu moja. Namba, namba moja, ameniweza. Namba moja, halo, halo, halo. Ana ni baba lava, wanafiki wambea mtajuta. Ana ni baba lava, kitumbwa sambusa. Kuna muda kiutani analeta mbwembwe na susa. Nikimbembeleza, sio buta buta, eh. Ndo hivyo, ndo hivyo, mina yeye mile. Miaka mia tano, mina yeye mile. Wakini mande mano, mina yeye mile. Hakuna mashindano, kwetu raha tele. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh baby, pumzika love, habibi. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh baby, pumzika love, habibi.
Namba moja,
ameshikilia namba.
Namba moja,
yendo mama yendo. Ananipenda na mpenda sana.
Namba moja,
ananijali na mjali mimi, yeah, yeah. Na enjoy mapenzi naye,
ah, yeah, yeah, yeah.
Na enjoy mapenzi naye, yeah.